Yegobee.com.
Eso urugendo te wowe bagirwe vuba konje namusushira nkibutsi byacu zadirimbo z'urukundo twajyaga twumva sinyizikoza iyo nzumvise amarira azenga mu maso. I know I said I moved on, narinzi ko byoroshye kukwibagirwa si vuba n'ukuri nawe mbeshye niyo nabivuga umutima wanyomoza n'ukuri ndacyagukunda kwihagarara aho simbishoboye.
I'm not over you, I don't wanna lie, sinakubeshya ndimo gushira. I'm not over you, I don't wanna lie, sinakubeshya ndimo gushira.
Hari igihe bindengaho nkafuha nzi kukira uwanjye sinzi igihe umutima uzakira ko wabaye uw'abandi. Wajyaga twumva sinyizikoza iyo nzumvise amarira azenga mu maso. I know I said I'm moved on, nari nzi ko byoroshye kukwibagirwa si vuba n'ukuri nawe mbeshye iyo nabivuga umutima wanyomoza cyagukunda kwihagarara aho simbishoboye.
I'm not over you, I don't wanna lie, sinakubeshya ndimo gushira. I'm not over you, I don't wanna lie, sinakubeshya ndimo gushira.
Agarrar a voz en mi show, yeah.